obunye ubufakazi. Ingabe kukhona okuye kwatholwa abacwaningi okufakazela lokho okushiwo iBhayibheli? Ngo-2014, umagazini iBiblical Archaeology Review wanesihloko esinalombuzo. Bangaki abantu okukhunywa ngabe embhayweni eseBheru okunobufakazi bokuthi babe khona ngempela? Impendulo yathi cishe bangu-50. UThathenayi wayengabaliwe kulabo bantu. Wayengubani uThathenayi? Ake sixoxe ukuthi iBhayibheli lisitshelani ngaye. IJerusalema lake laba yingxenye yombuso omkhulu wasePheresiya. Lisendaweni esentshonalanga yomfula i-Eufrathe. AbasePheresiya ababeyibiza ngokuthi ingaphesheya kumfula. Ngemva kwanqoba iBhayibheloni, abasePheresiya bakhulula amaJuda bawagunyaza ukuba akhe kabusha ithempeli likaJehova eJerusalema. Nokho, izitha zamaJuda zamila nalomsebenzi zaze zawamangalela ngokuvukela umbuso. Ngesikhathi ukubusa uDariyu wokuqala, isikhulu sasePheresiya uThathenayi saliphenya lolu daba. IBhayibheli lithi uThathenayi wayengumbusi wangaphesheya komfula. Ezra isahluko 5:3-7. Kunemibhalo eminingi yakudala ebhalwe ematsheni enegama elithi Thathenayi etholakele. Okungenzeka yayingeyomndeni othile. Omunye wale mibhalo esandla uyisivumelwano sokukhokha imali esenziwa ngonyaka wamashumi amabili okubusa kukaDariyu wokuqala ngo-502 BCE. Esikhuluma ngelungu elithile lomndeni elalazana noThathenayi okukhulunywa ngaye eBhayibhelini. Lo mbhalo uthi umuntu owayengufakazi lapho kwenziwa lesi sivumelwano kwakuyisisebenzi sikaThathanu, umbusi wendawo engaphesheya komfula, okuyilo Thathenayi okukhulunywa ngaye encwadini yeBhayibheli ka-Ezra. Wawuyini umsebenzi kaThathenayi? Ngo-535 BCE, uKhoresi omkhulu wahlela umbuso wakhe waba nezifundazwe. Esinye salezo zifundazwe sasibizwa ngokuthi iBhayibheloni nendawo engaphesheya komfula. Kamuva lesi sifundazwe sahlwaniswa kabili. Enye ingxenye yaso yabizwa ngokuthi indawo engaphesheya komfula. Le ndawo yayihlanganisa iKhoresiriya, iFenike, iSamariya noJuda futhi ababusi bayo babehlala eDamaseko. UThathenayi wayephethe kule ndawo kusukela ngo-520 kuya ku-502 BCE. UThathenayi waya eJerusalema eyophenya ngecala lokuvukela umbuso amaJuda ayemangalelwe ngalo. Ngemva kwalokho wabikela uDariyu ukuthi amaJuda athi ayeyithole kuKhoresi imvume yokwakha kabusha ithempeli. Kwahlolwa imibhalo egciniwe eyayisesigodlweni kwatholakala ukuthi amaJuda ayeqinisile. Ngakho kwathiwa uThathenayi angawaphazamisi, wenza kanjalo ngempela. UThathenayi umbusi wangaphesheya komfula akabalulekile kangaka emlandweni. Nokho, lapho iBhayibheli ikhuluma ngaye, lisho ngokuqondile ukuthi wawuyini umsebenzi wakhe. Lobu bufakazi bokuthi okutholwe abacwaningi kuyahambisana neBhayibheli. Sesiphelile isihloko.